It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Kutoka long time, moyangu mekita. Kwaku, mtoto yesto faino, kashe putabia. Macho, mine tangangana, mama, nani chapambana, sana. Utenge maguchi, brada, weni wangu wali, dada. Nifanye ushenzi Kamaria ni bichi tuende Kwa mama kakupe kitenge Nikula mbiche pere mende Usini ache usini katenge Yeah.